Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Aljumare 4 lewru septembre hitande 2015 sappo jeɗɗi yamde jaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyi oɗo wattu goto woddi dow radio adaro koyema gawo on compétitude kanjo gubino tirtoɗe plateforme ɗe fa hande ɓe gondi e wadde kawtal mabɓe ngal to gawo to fa ɓe pammino hono yimɓele mabɓe wonɓe toɓɓe tinno joppita ngal luure année fis nde les majjuɗo wono kamɓe laami ɓe gubino tirtoɗe plateforme ɗe ɓe kollitiwide milno milo foti fof ko dartete ko heɓe dow hen kanko horeejo jo leydi ndi o Ibrahim Boubacar Keita joni won duuɓi ɗiɗo mo joɗi dow sallinguru o ko gonduɓe makko ɓe kolliti wiide sa ƴeewi hono hew ko heewi e golleji mabɓe koɗi ko juɓɓiki luttidirɓe laamu o ɓe kolliti wiide sa ƴeewi ko golleji ɗi ko fuu wala ko yuɓɓi dow hen saabi de ɓe mbiyi hono ko dartete ko heɓaka fa hande ɓe laɓɓinayi ɗum woni heeƴo golleji mabɓe fa mali yalta e tiɗallaji sikiraɓe ɗi woni no kabaruji mawɗi min jogini on ɗo hande ɗi ɓatte radioji ɗi fa gasa gaaro faccitinde o yo Oumar Waygalo kanjo ɗum woni gubino dirtoɗe plateforme ɗe fa hande ɓe gondi e yiidude ɗum woni yimɓele mabɓe gomɓe to anie ɗum woni yimɓele mabɓe gomɓe to gawotoɓe yalla hono ɓe gatta fa yimɓele mabɓe jalta leyi ngal luure noddirtede année fis nde les majjum ɓe kollitiwide wakkati joni ɓe gondi hokkude yimɓele mabɓe gomɓe toɓɓe hakkillaji lobbi fa yetto yo haɓotoɓe gomɓe tomɓe barke sise
fay beeta ko o plateforme kañum e baale gonduɗe e muɗum ɗe eɓe gonduno e yiidude e leyi ko tawaɓe toon facciti ɓe kollitiwide golleji ɗi ana gondi e yarde yesso ndenno hoorejo soŋaɓe gawuɓe ɗum hollitiwide yimɓele gawuɓe yarrike plateforme yalta e ley ngal luure anefis nde ka fa hande yaltugol ngol tabitali heƴaɓe walde nde kanunoɓe famminoyde haɓotoɓe muɗum e ley ngal luure anefis nde fa hande gawuɓe kaaɗi ɓe kollitiwide eɓe gondi e famminde yimɓele gawuɓe kañum e kaɓotoɓe mabɓe ɓe ko sabimbini yaltugol mabɓe ley ngal luure anefis nde ñande alal bar nde hoorejo leydi ndi ɗum woni kanko IBK o facciti fa laaɓi wiide plateforme yalta e ley ngal luure anefis nde nden no plateforme ɗum notike haalaji hoorejo leydi ndi ka fa hande plateforme ana darda hokke wattu seeɗan ley yaltugol ley ngal luure anefis nde ka ɓe sifaki wattu keeƴanaɗo yaltugol ngol
fa hande gubino tirtoɗe plateforme ɗe ɓe joppita e ngal luure année fis nde ley majju heƴaɓe mabɓe ɓe gondi hokkude yimɓele mabɓe gomɓe to gawo to hakkillaji lobbi yalla ɓe joppita ngal luure année fis nde ley majjudu ɓe kollitiwide milno milo foti fof ko dartete ko heɓe dow hen kanko noddirteɗo Mouhamed Ouldou Metali o yo gotnaɗo to Bourem to keɗe ko haali dow hen to foccitago barke sise
ko wondi e waɗede ko ɗum yo jottinde hakkillaji saabi de ɗum wona hunde yaafude minen wolde nde min gondi e wadde joni nde ɗum yo saganade jaaliñi amen ɗi wona dartude nokku na e ko nandi e muɗum hono no pelle noditirteɗe azawade ɗe wondi e dartude ni ka fa hande keƴaɓe plateforme ɓe jottoyaki ane fistaphone ka meɗen andani ko woodi toon ana hani komin cakko kala ko wawi waddude luttodiral e ley majjul saabi de kaldal ana wawi sabimbinde jaam ñiɓuɗo hemte fa yettoyade e ñifude baasi o wala ko bilti e majjum tafan ka no golleji ɗi jartani ana hani ko jaabuji tendiniɗi hemte andon wiide so neɗɗo ana teddinima waajibi hettin toon ko kalnata ɗum ko ka sa holliti ɗum sembe ana wawi sabimbinde luttodiral mawgal waɗa
les majjum ministre maɓe kolitiwiɗe ɓe ballan gubino tirtoɗe plateforme ɗe no joppirta ngal luure année fis nde les majjunduɓe kolitiwiɗe fa hande ɓe tawda ɗum woni ko hoorejo leydi ndi o haali ko fa yettoyo ko walde dental leyɗe aduna ɗe gondi fewdude ɗo mali ɗo yalla jaam e deƴa nan watta ley nokko kanko noddirteɗo Olivier Sel Gado o yo goto e jeɗoɓe kabaruji walde ministre ma nde keɗe ko haali dow hen dow foccitago barke sise
ɓuuri
fou horsude e ley amana année fis o ɗum woni anniyaji lobbi ɗi hoorejo leydi ndi jaati e hoore muɗum sawi e ley ko faccitinno wiide plateforme yalta e ley ngal luure année fis nde ɗin yo hakkillaji ɗi menen men huncanta hoore fa sanne e ley majjum meɗen anniyi ɗowtude plateforme fa to année fis to ka ñande alan ɓettiɗo o nde men jottino gawu nde ɓe dardi men min dokka ɓe wattu seeɗan fa ɓe jiida e yimɓele ton ɓe fa yettoyade e kaɓotoɓe mabɓe ɓe ɓe jiida ɓe tottodir hakkillaji e dow kabaru o ndenno famon wiide jiide ana wondi e ley banggal majjum ko wawi saabi mbinde pelle ɗe joppita ngal luure année fis nde ndenno ɗi anniyaji ana jaada e yeelaji walde dental leyɗe aduna kañum e munisma fa warde e hoorejo leydi ndi
du Mali.
Sakiraɓe oɗo mbawi nettude mi joji moɗo e halloɓe bemal ande ngal mi noddirta phase Facebook ngo
tamani
kasara ngannodo jamma alal bari do wonon pinaasi joni nodo hakkunde nyafinke kanyen moti wollitam wede wakkati jono walde joddinama to nyafinke to hande faabade yimbe elbe sekira mu en keddili di do bonandaji le majjuddu am de do walde be jehi do wono faato bonandaji di ngadi to kanko horejo leddi no Ibrahim Boubacar Keita hikko won duubi didi omo do salingguru o le majju gondube laamo o ko litiwde sa jeyo golli hen ko heewi tawede wiide fa hande tid alaji di ana leedi meden di hedi gondi do golliji be kollitiwde sa jeyo yimbe el heew mballobe leedi ni ngari le nokko fa yotto hono militaire ngabe ngori be bi le majjuddube beedi cioggu jobdiji yimbe elbe fa yotto dube derni golliji di sukab jokol be mbaawi gollude le hen kanko no dotedo Zoumane Tidi Doumbi ya o yo goto do won gondube laamo o kede ko Halidou hen do faccitaango Ousmane Diko
golliji kewdi ndadama adan fu yo bamde sere do heejo soldetengal ondulla do larma wala fu denagu wala pedi hendu wartugol walla be leedi men yo dun tagu maysa perdi taw caldi hokkudo golleji beedi gol njobdi fa warde e ko wada e ndema dum fu yo fa huncha sadda wara ko nayi e nguyi ka jawdi leedi dudu imadara ana wada ni biro verificateur leedi meden sinini gol kawral de jere du walla en yarude yeso faciliti dalaji ana ko nayi e wayde de jere mili jabi anaka e dun jabi bawde president sabe hande yo gonaaki leedi meden jaati woni jaala dum ko feewi hendu ana janni se en jeewi no leedi ndi worrini
kanjo gube luttindirde laamo ode be kolliti wi wakkati jono sa jey ko horejo leedi ndi or golli ko dum feewa isande fe le majjundu be kolliti don laamo wonde laamiraade no fa yottaade ko be gala heejjuji wakkati jono no ngonobe kani wadde fa tiida laaji gondi leedi meden di timma kede ko kanko modi njay o Halidou yo horejo dum walde no dirte vigilance republicaine democratique do faccitaango Ousmane Diko
duubi didi hande no kemruden taykitaade ni kawral sinyinaama kangal jogi ngal tiida laaji kewdi hono no men mbirini tiida laaji di yidi bawdi itude leedi men di e noone mudun wadde deejere beedi ke huubi du region ngaji malifu ko nayi e deejere wala ko waylti sanne fewde e kebal leedi di du men takiti ke le duubi didi di dabare politikaaku hebanaka bawdo nabdo ngallu leedi meden yeso se en jeewi do leedi di yuri e tiida lani se dum fu yewam miden baawi wiide wala fu ko yaari yeso bangal yirwede kana laami be keba hakkilo baylata du ko yaawi jogala politikaaku leedi fewde e den nagu kanye e bamtare ke balleedi Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
ce grabe je lor ni les région ngaji meedi be kolliti wiido to jenneto won laano woto ju ukaton le nokko noddirte do ko wale majju holi tawde kalaana ka yu hakkunde ko e jenne be biidu yibel dido keddile hen do won dogotoro goto kanye bingel mudum pomarel baro wel duubi jeegon holi tawde yibel tato wobbe kase anan le hen be ka kebi jinniki fa jenti mayo ngon to buram to holi tan wede ko foti yimbe ujnaaji tatam kuminibe hono kabaru jande leedi meden di kanyen gondi wadde kawrtal mun en to buram to le gal do kawrtal dube je wakkati jono yalla hono be ngatta faabe jaltina le hen dati no jande han yarudu yaso leedi meden di le majjuntu holi tan wede yogay halaji di fu waran yowade fa sukabe roobe nabe lekkolo to segutobe kolliti wi cioggulli dan wonde ngabude faado wakkati jono le majjumbe bi dum wonono bohe gonnoede sottede kilo fu temet nay de je fa wakkati jono kilo fu temet nay e chapande joy bohe pamare gonnoode sottede kilo fu temet de woni tawede je fa kilo fu temet e chapande joy sottob to liddi be kolliti wi ko di do tiida laaji wakkati jono dum hon jam dan wondi e natirno yoga yimbe be fu birfitik wakkati jono liddi ma geeti di won satobe kolliti wi wakkati jono be gonde famminde hono saraabe gombe tobbe tinno njoppo bibbe mu en PCF abe keba yalla hono be ciakirto nyawuji kewdi le hen le majju holi tan wi do wonono waldino dirtel UNICEF ne be bino le temedre fam daarano chapande jeenay wakkati jono be kebi le temedre fu chapande jetti e jeegom le majju ndu wala fu kon faana mabbe faabe yaw yalla hono saraabe kan yoppir suka mu en PCF faabe paddo nyawuji goddi kase anto fa yotto nyaw mbatu koyde gardan faado kuli korodo woni tawel ko foti sukabe jokkalbe chapande nayo kebbe bakle leedi meden di wakkati jono kanye gondi dum woni famminede no sariyaaji datti gorri to kuli koroto lanni be galdo kawrtal dum woni sukabe jokkalbe wonbe tombe kanye hokkindiri juude e akademi gon to fa yotto yo dum woni yibbe alkumini dum kabaru jahole gorol wonbe tombe le majjudo be kolti wi wakkati jono be pammina hono be do sukabe bay famirdo hono kabaru sariyaaji wori leedi meden dum woni sariyaaji datti sikirabe kabaru mo dimi jogni on do di do wono hollitinde wi tawakkade joni o fo honno anefisu worino do wonde e yarde yaso le majjuta do won kambe laami be gubernatorto platform de be collectivité be gonde famminde hono yimbe el mabbe wombe tombe yel be an joppita ngalure anefisu de le majjunde collectivité sa jeyi hon di do golleji do gonde yarde yeso jatte e milino milo foti fu hono ko dartete ko hebe kanko hore jule do Ibrahim Boubacar Keita hikka won duubi dir ko jodi do salinguru o halaji kewdi ngadi do hen wono kambe gondube laamo obe be kollitiwir golleji kewdi kebi fewnede tawede wiide fa hande tidalaydi ana leedi meden fur kanje gube lutindirde laamo o de be kollitiwir ko heewi feway e golleji horejo leedi ndi o le majjundube kollitiwir fa hande o yeltinay heejo labbino wiide hono tidalaji di timirta leedi meden di sekrabi wono no kabaru yimodi men jogni on do hande di ka fa hande kedde heedade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi.